sawirkii toman iyoona ilama malaa'igtii rabbiga maryam iyoona yuusuf yaa la warantay waqtigii hore yaa rabbiga ahdi sidan ku gaadi ba'dishay lan isin gargaaro yaasin dire rabbiga ogsoonaay unuu dadhun intii anne laakiin eebbahay mana hilmaamaw maya rabbiga unuun na jeceliye sidaas dartiyey yaaha aan diri wiilshay iise madiisamada ka kooyi iise maay aan kooyi ardayga intii ummadda dhammaantiyey u gargaaro hadda ka hor may jiri jiri bil aan magaashay maryan la aro ibraahim faraajay yaaha ki dhalati nin ma lahayne ebadshayna magal ma aragne laakiin nin yuusuf la araw yaa in nikahsanayti maalintiooya malaa'igta rabbiga samada ka kooyti mayna ati maryan ha un absatoy unug yaa dhali doonte magaashayna may la aree iise walaaliki jeede taas ma anheed gargaare ummadda oo dhan yaa in gargaare dembigoodna mal ha suusadaaw marlamaad yaa malagii rabbiga riyo anki kooyi yuusuf wayna areey maskadaa shaki aan gelisooy balantaas unug bil aan taas unug yaa dhali doonte rabbiga dhinacshay yaa ki kooyi unug shayna kii eebbe yaa nogodee maryan iyoona yuusuf sidii rabbiga aan sheegi yaa weeleen.